Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
You know, many people think the story of Esther is the only story of favor. Kwamba we only speak about favor or talk about favor. Like, let me tell you today, the story of Esther is not the story of favor. The story of Esther is the story of power of prayer. This is what God wanted to show us. Because in the end of the day, Mungu kwenye kila namna, anataka kutuonyesha ni nini ambacho, au ni mahali gani ameingia katikati ya wanadamu. Kumbuka, from Genesis to Revelation, we are reading Emmanuel. Means God in the midst of men. Mungu katikati ya wanadamu. That's what we are reading from Genesis to Revelation. That's what we are reading. Mungu anapokaa katikati ya watu. So, in this book, in this regard, we want to see ni kwa namna gani Mungu alikaa katikati ya watu. Do you realize kwamba from the beginning ya story ya Esther, we haven't seen the influence of God in any place. But it is for the first time tunaona influence ya Mungu kwenye kitabu hiki cha Esther baada ya maombi. So tunaweza tusione influence ya Mungu kwenye maisha yako kabisa kuanzia Genesis ya mwaka mpaka Revelation ya mwaka. Lakini we can only see involvement ya Mungu kwenye maisha yako when you pray. God comes down when men pray. Hii ni kutusaidia sisi kwamba we should never once underestimate our prayer. Don't underestimate your prayer. Labda niseme hivi, sura ya tano imetuonyesha kitu ambacho ni very profound. Nataka ukifahamu hiki, ukimaliza maombi haya ya mfungo, naanza kukupa hizi preparation mapema kwa sababu kufunga siku 40 peke yake sio issue kama you don't know what to do after that. Ukifunga au ukishamaliza maombi kama haya, the next thing that you need to do, hello, ukishamaliza maombi kwenye maisha yako, the next thing you need to do, you need to wear boldness. God will not be bold for you. You need to be bold. Kwa sababu kuna maeneo ili Mungu afanye jambo anatakiwa wewe ufike pale. Kuna maeneo ili Mungu afanye jambo anatakiwa wewe ufungue hiyo biashara. Kuna maeneo ili Mungu afanye jambo anatakiwa utokezee. Kwa hiyo ukiendelea kujificha ficha na kukaa kinyume nyume, unaogopa kufanya mambo, unaogopa kutokezea, unaogopa kwenda, unaogopa kufanya hiki, unaogopa kufanya hiki. You will not see the impact of God. Kwa maombi peke yake hayatoshi, maombi yataleta maana if you will move. So kuna nafasi ya kuomba, kuna mahali pa kuomba na kuna mahali pa kumove baada ya kuomba. Kuna mahali pa kufanya baada ya kuomba. Kuna kitu cha kutenda baada ya kuomba. Esther alipomaliza maombi, hakumsubiria mfalme amfuate nyumbani. She entered kinyume cha sheria. She went against the law. Si mnasikia ninachokisema? Mnanisikia watu wa Mungu?
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, lolote lilokuwa lichukue muda mrefu kwenye maisha yako,
yes,
baada ya maombi haya, whenever you move,
yes,
things will happen at your time.
Never.
Not at the time that it was supposed to happen. Kuna watu najua mmeambiwa hapa, baada ya miezi mitatu ndio hii jambo lako linatoka. Please, after the prayer, go and call again. After the prayer, make calls. Umepeleka jambo lako kwenye mamlaka fulani, faili lako liko kwenye mamlaka fulani, ni kama itachukua miezi minne au mitano ili kupata majibu unayotakiwa kupewa. Nisikiza nikwambie kwa jina la Yesu. Kumbuka tunatafuta kufanya vitu kinyume na sheria ya kawaida. Katika jina la Yesu Kristo, la kwako litatritiwa tofauti. Hakuna maana ya kuomba kama la kwako linatakiwa litritiwe vile vile. It is supposed to happen in your terms when you pray.
When I pray.
Yes, when I pray. It's supposed to happen in my terms, not in their terms.
Yes.
If I have to wait on their terms, why should I pray now? I should just wait. Because there are people who are waiting and it's happening. But if it's supposed to happen in according to my terms, that's the reason of prayer. That's the reason of prayer. Sema, if I pray, it will happen in my terms.
It will happen in my terms.
Do you have your terms?
Yes.
Do you have your terms?
Yes.
Is there a way you want it to be done?
Yes.
Is there a way you want it to be done?
Yes.
In the mighty name of Jesus, I speak as your pastor, it will happen so.
Amen.
It will be done so.
Amen.
The way you want it, in a manner you want it, at the time you want it.
Yes.
I can't wait. For instance, mimi nina jambo langu kwenye taasisi mojawapo ya serikali ambayo nataka liende. Jamaa ananiambia hivi, ili jambo liende litachukua miezi miwili. And I don't have time. So on Wednesday I'm going to make a call and I'll be back here on Sunday to give you testimony.
Amen.
I refuse to wait on their terms.
Amen.
I refuse because I know there are people sometimes kwenye hizi taasisi, kwenye maeneo hayo, they just give money and things are happening. Sasa moyoni mwangu nawaza hivi, if a president would need something to be done, will it take time? Utamwambia ni hii ili iweze kukaa itachukua miezi miwili? Na do you know sometimes kuna miswada mingine inapelekwa bungeni kujadiliwa by the influence of the government. Naelewa hilo? Kwamba inatakiwa itungwe sheria ya haraka. Ili tu kitu fulani kipitishwe, kwa sababu ukikipitisha kinyume cha sheria, mamlaka na serikali iliyopo itapata shida. Kwa hiyo serikali kupitia waziri mkuu inapeleka huo mswada bungeni kwamba wabunge wajadili, kwa sababu we are on agency. Sheria zinabadilishwa within time kwa sababu government it has to be done, I mean it has to do its stuff, because according to these countries of democracy, no one is above the law, so they will force things to be done. If men have that power to force things to be done in their terms, what about when we involve God in our terms, in our matters? So I want to insist this. When I was reading this scripture again today, Biblia inasema, na ilipofika siku ya tatu, ikawa baada ya siku tatu, Esther akavaa mavazi ya kifalme, halafu akaenda, akaingia ndani ya mlango wa mfalme, kinyume cha sheria. Naomba nikwambie, haitoshi kuomba peke yake. Hii ndio sababu kwa nini mmewaona wana maombi wengi ni kama wamechoka. Many people think prayer is superstition. Have you realized most of time prayer is supposed just to give you boldness? Boldness to do that impossible. Because all things are possible to the one that believes. Kwa maana yake all things are possible, but they just wait for the one that believes. Umeelewa maana ya statement? Yote yanawezekana kwake yeye aminie. Kwa hiyo kwa kifupi, yote yanawezekana. Ila anamsubiria tu atakayeamini. So whatever men think haiwezekani, God is trying to tell us it is possible. Chochote ambacho kwenye akili zetu, kwenye fahamu zetu, kwenye jamii zetu kimeonekana miaka mingi hiki hakiwezekanagi, God is trying to say, I'm just waiting for the one that believes. So whatever is in your mind that you think it was not possible, or what you think it is impossible, I'm here to tell you it is possible. Lakini hakupatikana miaka yote hiyo aliyeamini. Kwa nini hakijafanyika basi kama kinawezekana? Hakikumpata aliyeamini. Kwa siku akipatikana aliyeamini, akatokea aliyeamini. Yes. Hilo jambo linawezekana. Kwa hiyo lenyewe kama lenyewe lile jambo linawezekanaga tu. Ila alijampata mtu bold enough wa kulifanya. Vitu vingi duniani mwanzoni vilikuwa ni impossible. Mfano to fly aeroplane, it was impossible. You couldn't have people flying on air. You couldn't have a huge heavy metal flying on the air. You couldn't have. Lakini watu wakaja wakaanza tu kuanza kichwani kwao, hii inawezekana. Hata kama hawakuomba, although waliovumbua ndege wa kwanza ni watoto wa pastor, if you didn't know. The Wright brothers. Baba alikuwa mchungaji. Everything that we thought it was impossible, it just waited for someone who would violate the laws. Sasa narudia tena. Hata kama hao jamaa wote ambao wameinvent vitu ma scientist, hawakuwa believers, hawakuwa namuamini Yesu kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao. But somewhere somehow they thought about why not? Why not he there? Why not it there? Why not happening this way? They just thought of that way. Kwa kuwaza hivyo, kukawafanya waanze kufanya research. Into so many trials, they got answers. But prayers saves us time of trials. With prayers that you find trial and error, or trial and answers. With prayer, we say what we want. Jana usiku nilimsikia mama mchungaji anasema hivi, maneno yana nguvu kama vitendo vilivyo na nguvu. Hao wana cement na udongo na machepe, wale wana maneno tu, and yet they could distract them. This is the reason why, before you enter anywhere, send words. They have power of their own. Maneno na nguvu ya peke yake. Yani yana nguvu yake ya peke yake. Never underestimate words. Yanaweza kukutoa mchezoni. So invest words. Invest maneno, mtumishi. Invest maneno kwenye jambo lako. Mtumishi, toku. Don't be quiet. Toku. Toku that tomorrow it shall be well. If you do not talk, those who are talking against you. Unafahamu, Amani alikuwa jaanza kutembeza panga. Ila barua tu iliwafanya waweke msiba. Hata wakuwahi kumsikia Amani akisema nawaua. No, writings. This is how powerful writings are. Watoto wa Mungu hawajawahi kuwa na easy win. It has never been that way. Yani, it is only easy because we have prayed, because we have spoken, because words have gone before us. We have our way of winning. It is only easy. Unaona? Sasa hizi ukimwangalia Mordekai anatoa testimony hapa ya kwamba Mungu ameniheshimisha mbele ya mfalme. Lakini 3 days ago, Mordekai alikuwa kwenye devastated situation. You understand? So before uingie kwenye hiyo situation ambayo ni mbaya, why don't you do your Mordekai stuff? My job as your pastor is to enlarge God in your heart so that you may see that the being you are praying to is that big. Say, I refuse to be delayed.
I refuse to be,
compromised.
I refuse to,
change what I want.
Things will be done on my terms.
The way I want it. Sema najua sina mtu kule. Lakini nina Mungu kule. Yeye yuko kila mahali. Na kwa sababu hiyo, kwa jina la Yesu, hawatalala paka jambo langu limepita. Say that again. Hawatalala paka jambo langu limepita. Hawatalala paka wamefanya cha kwangu. I refuse to rest. Because I didn't rest for 3 days.
The
one who is supposed to sign will not rest until they sign.
Will not rest until.
Sema baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina la Yesu.
Hawatatulia mpaka wamesign.
Hawatatulia
mpaka wameandika hiyo barua.
Hawatatulia
mpaka wamefanya ninachotaka. Katika jina la Yesu.
Katika jina.
The way I want it.
The way I want it.
Hallelujah. I decree and declare in the name of Jesus.
Amen.
It will be done in your terms.
Amen.
The time you want it, the way you want it, that's how God will do.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.